vira mua kandai Mwuru njiwe wani sana wafana Arise me the dawn
Cat on the beat
La mambo yana Umtima kuyayana
Chato la mpula
La mambo yana Umtima kuyayana
Chato la mkofona
La mambo yana Umtima kuyayana
Twaina karantini Mumutima wantu kwa sochini Antuku wafuka makarantini Katina puwa shini
Wanyimbi nagwe muda mumusai Sagala kula gana wujai
Machana zira kujobu musiva kukatai Tendaga kumbu wano kwa fazai
Wanyimbi nagwe muda mumutima Baby na wetu ndaga natima
Yana, umtima kuyayana
Jango la mpula
La mambo yana Umtima kuyayana
Jango la mkufuna
La mambo yana Umtima kuyayana
Jango la mkufuna
La mambo yana
Nizo kubanga sisa nite Mubongo kumunda wanga tamite Kukuni wanziba Oyangala mkule chomanyo
Arrest me there.